baba doonayaane inaynu dowlad ahaano dulaysan jiray wi qabiilka ku doodi jiray wi Soomaali dulaysan jiray wi qabiilka ku doodi jiray
maanta waxaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ka furmay shirka maamul samaynta saddexda gobol ee koonfur galbeed Soomaaliya la isku yiraahdo waxaana shirka maanta si rasmi ah u furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo wafdi uu hoggaaminayo ay tageen magaalada baydhabo ee gobolka baay horey waxaa halkaa u sii joogay wafdi uu hoggaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed sheekh cismaan jawaari iyadoo sidoo kalena kulanka ay maanta goobjoog ka ahaayeen xubno ka tirsan beesha caalamka ugu horeeyo danjiraha qaramada midoobay wakiilka waa Soomaaliya ambassador Nicholas Kay xubno kala duwan ayaa iyaguna ku sugnaa oo beesha caalamka ka socday iyo sidoo kale ergooyinka ka qayb galaya shirka iyadoo maantana madaxweynuhu si rasmi ah u furay ugu horeen waxaa halkaa ka hadlay danjiraha qaramada midoobay wakiilka waa Soomaaliya danjire Nicholas Kay waxana uu ka waramay qaramada midoobay iyo doorkeeda ku aadan sidii gacan loo siin lahaa maamulada dhismaya guud ahaantood gaar ahaan maamulkan gobollada koonfur galbeed ee Soomaaliya ee hadda shirkiisu uu si rasmi ah uga furmay maanta magaalada Baydhabo.
Today's conference is a result of so many efforts. Shirka antilin fadhiya natiijo ku dhalatay waa howlo badan iyo shaqooyin badan oo horan jireen. It required the patience and wisdom of the leadership and the public at large. Way ku dhaladay aarada mas-uuliyiinta iyo dulqaadka iyo muujiyey qoryaalka meelinka dhalada wadanka roogan. And I believe that this historic achievement is not only good to the Southwest people, but it's also good to Somalia at large. When I debated to Gerrera, a police in the community, that Saddam Gobal Bedding or Confurgal Bessilidio Malle, Somalitan, Ogudan, a yellow gulia there. Almost all major clans in Somalia are in the Southwest. Wayugna, Babiladu, Soomaaliya han kuwi ama kulli joogta koonfur galbeed inta tagin iyo ogna when you succeed here Soomaaliya is succeeding oo binti kulli dalata Soomaali nu guleysa the center of Al-Shabaab is in the Southwest Al-Shabaab haruntan antu koonfur galbeed ee roog when you reconcile and form an administration it is a defeat of Al-Shabaab oo bisi heliidan maamul suugsan al-shabaab ne kabi but the major beneficiaries of this achievement are the Southwest people
ogaada guul aan ku wiiro taa ku baa doonto dadka hela dadka koonfur galbeed ku nool
because it is them who suffered from the political problems there was the problem that incurred from al-shabaab and all the related problems it was the people who carried all the burden
the author you did the video during al shabaab and dibati ku deer ci dibatan badan go ku deer ci ma saasarti ya tatir go go gal bet maamul hoob lu suubi yo gulis daan
so this is the day when you start to unburden your lot this is the time when you will be relieved from all the problems we have been suffering.
But they can be rather in Haiti, what we is in Melus Kubikasyan, who left that young.
This day is also good to Ethiopia and all the neighbors.
Data, Ethiopia, what the matter is, can I understand on file at the because the Southwest people are the closest people we have in terms of our relationship with Somalia.
My way is that there are confusion that the tone in Kabul there is a line who already to be enough.
We have both the enemies. We are fought the enemies of Somalia together. We have buried our children together in one grave.
Are you doing the cross to the Dugni?
So this is Ethiopia's victory.
Sazarti Ethiopi Guli Warantung.
Finally, I would like to assure you that Ethiopia will continue to help you.
Waisim Balangade in Ethiopia Tagaras in the Garab Sunadas.
We will help you not only in securing your peace, like what our children are doing now with you, but we will also help you rebuild your nation.
We will
help you strengthen the new administration. Again, congratulations.
Marlama school, yes, in Raja, Gulus in Raja.
Kasuha wa Danjira Haramada Midobay, Wakilka wa Somalia, Danjira Nicholas K. O. Kale, Furitanka, Shirka, Magalada Bay Dabo, Mamul Samainta, Gobalada Sedaka Gobal, Kofur Galbet Somalia, Lirado Shirkisa, Magalada Bay Dabo, Kofurmai. Waxaa sidoo kale halka ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyadoo kadibna gudoomiye Jawaari markii uu hadlay uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo si rasmi ah u furay shirka maamulo samaynta gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wassalaatu wassalaamu calaa nabiyyi sallallaahu calayhi wasallam wacalaa aalihi wasaxbihi wasallam tasliima, wasalawaatullaahi wasalaamihi calaa alanbiyaai waalmursaliin wacibaadallaahi saalixiin ajmaciin waman tabacahum biixsaan ilaa yowmi ddiin, allaahuma ijcalnaa minhum yaa rabbal caalamiin. Madana madaxweyne, maba sano kale markii la joogo badanaaba waxa aan ku dadaalaa in dastuurka aan hirgeliyo waxa way dastuurku qoran yahay gobonimada oo dhan waxaa iskale shacbiga marka saas daraadeed muwaadiniinta Koonfur Galbeed salaamanteen anigoo taas aan iga ahayn xurmatara igama aha dhammaan waxaan salaamayaa martida sharafta leh iyo dhammaan inta meesha xoolkan ku sugan iyo muwaadiniinta sharafta iyo mudnaanta iyo qadarinta gaarka anugu leh badanaa markuu madaxweynaha meeshan joogo anugu warkayga ma badna intaan isdhihileen odayaashii shacbiga shalay aan aad u sheekaysanay waxaan si aan rabaa in halkan inaan laba iyo saddex qodob un ka sheego madana madaxweyne dadkan meesha fadhiya waa caruurtii hadda sidaaxdaa la tilmaamaya awowayaashooda 1947 ilaa maantaba oo federaaleyn dalka ku soo doodi jira saa daraadeed Koonfur Galbeed waxaa fuulaya waajib oo dheeraad ah oo aan gobolada kale Soomaaliya saarneen oo lagama maarmaan ay tahay in waxa ay sameynayaan ama waxa ay dhisayaan in uu ka tarjumo dhab ahaan federaaleynta iyo dhibitada in loo aaso dowladda la dhisay. Odayaasha iyo dhammaan ergooyinka meesha jooga iyo muwaadiniintaba dhammaantood waxaan ka codsanayaa waxaa jira dad annaka naga mid ah oo qeyb ka mid ah heer Koonfur Galbeed ah oo yara wili dibadda naga jira. Waxaan odayaashii ka codsanayaa dhammaantooda in si gacmo furan mar walba ay yimaadaan aad u soo dhaweysaan nag alla marka yimaada arrintaa intaa marka aan ku daro qodobka labaad sida hadday uu ka dhawaajiyey safiirka safiirka haddii lagu leeyahay United Nations Nicholas K iyo dhammaan safiirada kale ay yidhaahdeen waxaa lagama maarmaan ah mar alla markii dowladdan Koonfur Galbeed ay samaysanto sida ugu dhaqsaha badan in aniga iyo adiga madana madaxweyne iyo prime ministerka iyo dhammaan beesha caalamka inaanu ballan qaadno dhammaana qaadno in aanu samaynayno sida ugu dhaqsaha badan labada authority labada maanta maamul inay wada hadal yeeshaan oo wixii danahooda guud ay ka hadlaan islay wax wada qabsan lahaayeen ay sameeyaan lix gobol iyo toddoba gobol iyo waxay noqotaba anay wax iga jecel waxiba mid ah unba iman kara mooyaane wax iga jecel ma jiraan laakiin mar walba waxa weyn aan u marno waddadii lagu gaari lahaa iska dhaafay lix gobol anigu soomaaliya oo dhana waxaan rabaa inaysan ka badnaanin afar dowladood haddii la gaari karayo macal waqooyigeena ku jiro taasayna ku jirtaa wadaninimada taasayna ku jirtaa midnimada taasayna ku jirtaa in aan dalkaani horay usii wadno waa waafaqsanahay in maragtaa sida u dhaqsaha badan loogu sameeyo koonfur galbeed dowladdeeda hase yeeshee haddana waxaan rabaa in layala digtoonaado si waafaqsan nidaamka federaaliga iyo qaanuunka in la raaco wax walba in markaa si shafaafi ah loo sameeyo waa iyadana waa arrin meesha ku jirta oo aan rajaynayo in laata la wada ilaalin doono waxaan mahad gaar ah aan rabaa inaan u celiyo dhammaan ciidamada qalabka sida guddiga farsamada oo suruntii aad ugu soo nintiday shaqadan ee samayskeeda iyo dhammaan wasiirada yani golaha wasiirada oo meeshan jooga iyo qof alla qofkii ka qayb galay in shirkakani oo maanta suurtageliyey dhibaato kastaas dhacda laakiin waxaa weeyaan natiijada maanta ka dhalanayso oo annagoona farax la gelinayso ma aan doonayo in aan kusii dheeraado waxaan rabaa in aan idhaahdo inshaa allah ilaahay waxaan subxaana watacaala ka codsanayaa in dowlad alla raalli ka yahay ummaddana u roon alla ka cabsi oo ku hogaaminaya ilaahu inaan ilaahay ka dhaliyo meeshaan inshaa allah waxa aan maadaama waqtigu uu gaaban yahay war badana igu jira laakiin ani waa jooga waa isu joognaa inshaa allah mudane madaxweyne alaan kugu soo dhaweynaya in maragtaa fadhiga oo maamul goboleedka lagu
Soomaali dulaysan jiray wii qabiilka ku doodi jiray wii Soomaali dulaysan jiray wii qabiilka ku doodi jiray
lagu furaayo